show we don't have
you behind the music.
Hey
baby, ebyo kulomya wabiyigira wa osanga ya nanyaba pone obulumi mu mutima. Baby gusinze amazima gusinze omutima bwetise kyokasira bakubo nti ogende. Ebyo mukwano nali simanye nti bizibu bisanamu abagezi bali bakafulu omutima gusimye ogutadde kungulu. Kiroto kyange to love you babe, abasigadde abo betuge eno love yonze njetise tikula kuba nino mukwano ulina ulina zenino mukwano ndyomu kubagala kusaba nawe tonunya zenino mukwano ulina ulina zenino mukwano ndyomu kubagala kusaba baby tonunya. Baby tuli mukaseerezi love limeze teseerera kimanye nange ndi muntu bubaka bwa mutima togujemera tokacyemula ondekewo baby wange yagwanzanira olyo era manye gange. I'm trying ezako kulaga omukwano guli okusingayo ebyo kwelumya tubiveko twelage mukwano ulina mukwano ulina ulina mukwano ebyomu kubagala tusaba baby tonumya ulina mukwano ulina 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 mukwano ebyomu kubagala tusaba baby tonumya. Yalura nasoma njigwe kumbesa erangira sagala obubibo bufedinge. Mulino mukwano, mulino mukwano.